Nakupenda malaika wewe ni maisha yangu,
maisha yangu.
Nilikupa moyo wangu nakupenda sana,
nakupenda sana.
Nakupenda malaika wewe ni maisha yangu,
maisha yangu.
Nilikupa moyo wangu nakupenda sana,
nakupenda sana.
I like your eyes, urembo sana marafiki. You take out the darkness malaika. I like your eyes, urembo sana, rafiki.
Rafiki,
you take out the darkness, malaika.
Urembo sana.
Ninataka niishi na wewe kila siku maisha ni mwangu. Nikulinde kama mama na mtoto wake. Ninakuomba, uniamini unipe moyo wako. Na mimi pia nikupe mapenzi bila wasiwasi. Nikupeleke mama na baba wangu wakuone, kisha tufunge ndoa ulimwengu jue kama nakupenda. Tiamo bebe, you're the queen of all my life and my heart. Isekeje petu feripoto malaika. I like your waist, urembo sana benzi wangu. You take out the darkness malaika. I like your waist, urembo sana mpenzi wangu. You take out the darkness malaika.
Urembo sana.
Soki olingi Ferrari na kwa pesa yo. Soki olingi Bugatti na kwa pesa yo. Soki olingi Versace na kwa pesa yo. Ponzoto na molimo na gezalia yo. Pakachin, you're the queen of all my life and my heart. You take out the darkness, malaika. Cheza pakachin, murembo sana mpenzi wangu. Isekeje petu feripoto malaika. Nakupenda malaika, wewe ni maisha yangu,
maisha yangu.
Nilikupa moyo wangu nakupenda sana,
nakupenda sana.
Nakupenda malaika, wewe ni maisha yangu,
maisha yangu.
Nilikupa moyo wangu nakupenda sana,
nakupenda sana.
I like your eyes, urembo sana rafiki. You take out the darkness malaika.
Rafiki,
you took out the darkness, malaika.
Urembo sana.